utamanyi bambulire bigambo bye simanyi babasajja bajjane bakutwala soka nembuza wekibalumira kuba ebigambo bye muyogera sibimanyi juzi bangamba wa pulano olwaddako nti wa mpenzi
era ya muwala zayagala kasula manzenwa bakaga gumukozesa ye temanyi
awo nembabuuza wekibalumira obeeyo gye bamutwala nze gye simanyi Nefuna obusente nembukuletera Ebizigo ebirungi ebyo nembigula Embira ez'omulembezo n'ozisiba Airtime nemmuleeta Sente z'olunaku zonna nezimalawo Bera ni lodi n'atubanja Zenna n'enkoga nezigwawo Buli lunaku tubadde tussa kimu Naye raba abaana taba tukyankalanya Boogera bingi bye simanyi Kyoyina n'emikwano emiyaji Olokubono mwana yaka yakana Gali biyampola katefuse mpalana Manjibagiza kutu chankala Jaye mwana gwina runa iranzi mwagala kufa Obiba marangenda muku bambaganda ulate muhita Yukubanga mnjokira ku Ono muwala kwenja galanza lidibana Banangesi muyaye mchira babubi Nizengo yeze bambala ni baba bakabi Kategwe mwagamba nagana nula babubi Mulisango mkambali bakubapulo